kubona ninwana nange saga yarwa uwe birungi byampaji na utanywe mburi parungi ke wayo yanga mukwano nekuwa yewe zo mira nina kumabu umwana bwe yasaba kwasoka nokumeza imwami umwana yakufana nenge mutuma nerinye rungi nabadunde nekuchike wafe tugasimbira nyine murabe bwatunula obwenzi obwerere omukazi obumwitimbi tulingo kyali lubuto kikiite waŋŋambo omukwano n'omupiira mazima abakazi mutussa nnyo mu bintu ebitono bito omukazi nasabba senga nno mama ejyabeera nandirumbi omusajja ze nange nenwana ngabyo n'ekibinkozesa mukazi wange kwe kungabira tooto maama munange wankola bubi tewandibateeku omukwano n'okikola abakazi banange
mwami omwana zuwa munange olufumita bwerere bambi mwami wange kosijakoza ekiringo kwatula mbange bakyala bananga abali mbufumbo bama basaba mukwami era okufuna bizibu biba bingi ebiba mbufumbo kyenvudde njagalaera mbala bulingi waba oli wa musajjanga tuze mupya olina byosanye naawe okwewala omwami lwabalize nawe ng'obalika etonno munange ezo zewale ekireeta n'olu